hay'adda u doodo xaqiiqo insaanka muslimiinta dalkani Kenya muhuri loo yaqaan bandhig ay ku soo bandhigtay gudaha magaalada Garissa waxay ku sheegtay in dad fara badan oo muslimiin oo gobolada wqooyiga dalkani Kenya iyo gobolada xeebta laga afduubay laaya haatan jaani cirib meel ee dhigeenan la garanaynin qoraal rasmi ah hay'addaas ay soo bandhigtay waxay ku sheegtay xiriirada kala duwan ee laamaha amniga ay kala sameysay in mar uun xurriyadooda loo soo celiyo tirad rag ah oo intooda badan laga afduubay gudaha gobolada wqooyiga iyo gobolka xeebta lana tuunsan yahay in ciidamada ammaanka ay afduubeen kuwaas oo ay u cuskanayaan sharciga la dagaalanka argagixisada oo banaynaya in ciidamada ammaanka ay gudaha u geli karaan soona qaban karaan cidda la tuhmay in ay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolada wqooyiga iyo gobolka xeebta madaxa hay'adda Muhuri oo ka hadlay shirkaasi loo qabtay dadka caruurtooda waayay ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan in dadka la waayay sii socoto isbuuciis la soo dhaafayna ay jireen tirada ilaa iyo haatan gudaha magaalada tani Garissa laga afduubtay
magacaygu waa Cabdishukri Jalle Ibrahim waxaa la shaqeeyaa shirkadda la yiraahdo Muslim for Human Rights oo ku magac dheer Muhuri waxaan nahay ofisaaga u qaabilsan xagga Garissa County isbuuc hadda soo dhaafay waxaa dhacday in ay community-ga Garissa County ku ay soo warrameen in dad lala baxay jiraan oo dadka iika ay qiyaasayaan inay yihiin dadka dawladdu u shaqeeyo oo la yaqaan special forces-ka arrin waxa jirta aan dawsu cunay wiiga hadda la soo dhaafay oo aan Garissa County gudaheeda ka dhacday waan daba galnay ilaa iyo county commissioner-ga arrinta u sheegnay security committee-da u sheegnay ninkaas intii la waayay oo markii la qaadayna dhalin asagu u dhalay la jireen
Nuur Sahal Cabdullaahi oo kamid dadkaasi la waayay hooyadiis oo ka hor hadashay gudiga xaqiiqda insaanka muslimiinta in mar uun ay dawladdu ku wargelisay dhimashada iyo gnoolasha wiilkeeda
Nuur Sahal Cabdullaahi uu iga maqan yahay 3 sano iyo hal bil buu maqan yahay geeba meedkiisana meelin muuqiisana ma arkin dunina meel aan reebo ma jirto hata bambaasa waan aaday meel kasta waan aaday wax Ilaahay uma aan helayn ma jirto inay dileen inuu nool yahay ma ka warqabi haday meedkiisa i tusi lahaayeen waan samri lahooyo macaan oo muslim baan nahay sharay bi Ilaahay ba isiiye
hela fara badan oo halkaasi dhammaantood marba marka ka sii dambeysa makarafoonka qabsan waxay ahaayeen kuwa colol xumo kugu dilaya habka caruurtoodaasi loo afduubay jirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay xilliga la afduubay waxayna aaminsayeen la yahaatan in ay raq iyo raad meere dhiganaysan garanaynin dowladdana waxay ka codsadeen in la soo bandhigaan caruurtaasi laga kala afduubay degmooyinka gobolkan wqooyiga bari dalka Kenya oo dhammaantoodna ku tuhunsan yihiin ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada ay afduubeen
magacaygu waa Maryam kasoo jooda degmada Dhadhaab 4 wiil oo dertiiba maqan meel uu sheegay karaq iyo ruqtoon aan leen 2017 baan la wada qaaday 4 wiilbo ilmahooda ma agoomaa ma abee qaan ilaa hadda waxa ku wareersanahay
Fatuma Ahmed Baadi iyo Mukhtar Daahir Uusmaan waxay ka mid yihiin dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa kana tirsan bulshada rayidka waxay ayaguna ka hadleen goobtaasi
dadka la qaadaya meeshi la geeynaayo iyo wixii lagu haysto haday dawladda noo cadeen way isla qof dil xiro in la maxkamad la keeno la interrogate gareey wixii udul baal raba haday dawladda eesa yeeli wayso haday Kenya ma nihin we are not Kenyans not yet Kenyans
markaan dabagal ku soo binay dad horta way soo kordhayaan markaan dabagal ku soo binayna waxa waayay dadkii security agency wili dadku way qaadaan marka security agency wadanka Kenya approach hun bay soo binaansan si wanaagsan dadweynaha dhaqamo aho
sanadii 2012kii la ayaa haatan qulqulootooyinka noocaasi waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqonaya dalkani Kenya mana jiraan dadka noocaasi marka la qabto in maxkamadaha dalkani Kenya la soo horjoojiyo lamaha booliska dalkani Kenya hadii jir waxay dafiraan in afduub noocaas oo kale ay ka geystaan gudaha dalka waxayna ku andacoodaan cidda ay qabtaan ama tuhmaan in ay keenaan maxkamad maxkamaduna ay tahay cidda go'aanka ka gaariso ku lug lahaanshaha ururada argagixisada ee dalkani Kenya qayba ka tirsan ku dhux dhumeelaysto tan iyo intii shabaabku ay qulqulatooyin ka geysteen gobolada wqooyiga dalkani Kenya iyo gobolka xeebta waxaa la waayay rag fara badan oo muslimiina loona tiiriyay in xirir dhow ay la leeyihiin kooxdaasi Al-Shabaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa